Sultan, who il meo, who il meo, awada urduwayo. Allah Iran, who il meo, who il meo, awada urduwayo. Iran on to dide, Afghanan biya sari.
Inan
on to dide, Afghanan biya sari. Aad istariqdo arami daadi gubertino adigi filuiso intihanka adu iyo arin aana filini adna aad istariqdo arami daadi gubertino adigi filuiso intihanka adu iyo arin aana filini. Bulshadina ogati, wahi bulshadina ogati, bulshadina ogati. Urugadiyo harumka, tutan qarsanay. Bulshadina ogati. Shadina ogati, shadina ogati. Ilaah ban ku day, hamar an kadhun. Adna aros inan kad, ani iga chalati. Iska aros inan kad. Bayo iga raaday ilaah baan ku day xamar aan ka dhaxuyo adna aroos inaan ka ani iga jaclaati iska aroos ka bayo iga raaday iska aroos. Ari iga chalat.